Nkwasɛm berɛ ni onua ɛberɛ asom sɛ wobɛtie nkwasɛm. Ɔmɔden ara sɛ afuro bi ɔbɛn wɔ no wasɛm wɔ sɛ nkwasɛm ɛberɛ du. Frɛ wo nua, frɛ wo kafoɔ, ɛfrɛ wo ba, ɛfrɛ wo namfoɔ se wɔ sɛ nkwasɛm ɛberɛ na ɛdu yi. Ɛwosomfoɔ Akwa Hayford ɛna mede asɛm berɛ wo ɛfiri Lifeway Media Ministry a ɛtiri wɔ United States of America ɛna me nso mewɔ Ghana a Asante Mountain District a yɛkɔ abere Kenya ase. Meda wase sɛ wayɛ krado sɛ wobɛtie. Yɛmmɔ mpaeɛ ɔdomfoɔ ɔbɛmufoɔ womada wase sɛ wode ɛnnɛ akyɛɛ Awurade ɛsɛ wo sɛ wama yɛhunu ndɛ yɛhu da foforɔ ɛti sie na wotwe foforɔ bosom foforɔ na afe foforɔ. Ɛgyaa yɛakɔ nyinaa hyɛ wo nsa. Ɛberɛ a bɛsua wasɛm yi ɛfa yɛ adwene ne yɛakoma nyinaa dɔ nom sɛ wasombrɛ no ase. Yɛhu adi kyerɛ yɛn ɔwɔ wasɛm mu na kasa wo ma ho. Awurade sɛ wopie a ɛmu biara nyɛ ɔyera ba. Awurade deɛ ɔni wɔ no nso no wama no ahu yie na deɛ ɔni wɔ nso wɔyɛ hu adi ahyɛ no wasɛm mu. Ɛda wo ase Awurade Yesu din mu na mebɔ mpaeɛ. Amen. Onua ɛnnɛ asɛm a me ne wobɛkyɛ yi mato ne din sɛ wotɔ kasam no stand strong in the Lord. Stand strong in the Lord. Sɛ wobɛgyina pintin anaasɛ wobɛgyina w'ahoɔden mu Awurade mu. Ɛsɛ yɛka sɛ stand strong a na ɛsɛ sɔre gyina w'ahoɔden mu paa ɛna pintin no nso ayɛ sɛ firm. Maame ne wohwɛ stand strong in the Lord. Ɛwɔ Efesofoɔ nhoma no ɛti nsia yɛ mu du kɔsi dumienu Ephesians chapter 6 reading from verse 10 to 12. I say, finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Amen. Amen. Ɛbɛsan so ahwɛ no wɔ yɛn ara yɛka saa mu a ɔka fa sɛ yɛbɛsɔre agyina ɛwɔ ahoɔden mu ankasa ɛwɔ Awurade ɛmu. Ɔdɔfo adɛn nti na ɔreka saa? Ɛsiane sɛ saa sɔre gyina pintin anaa nso ɛwɔ ahoɔden mu no ɔsi nsɔre nyina ɔwɔ w'ahoɔden mu na ɔsi stand strong in the Lord. Bɛtumi agyina pintin a anaa ɔbɛtumi agyina sɛ obi a ne ho ɔden a ɔyɛ ahoɔdenfoɔ a ɛdeɛ na ɛsɛ otwa sɛ ogyina saa pintin no anaasɛ ahoɔden mu no ɛwɔ Awurade mu. Nti wohwɛ Efesofoɔ nhoma no sɛdeɛ mede nkaka mɔpotɔ kasaa no ɛti nsia yɛ mu du kɔsi dumienu no a ɔsi deɛ ɛdi akyire no woma mo ho nyɛ den ɛwɔ Awurade ne n'ahoɔden tumi mu. Monhyɛ Nyankopɔn akodie nyinaa na moatumi agyina ne ɔbonsam ne ndɛɛdɛɛ no di asie. Ɛfiri sɛ ɛnyɛ yɛne mmogya ne honam na ɛnya na mmom yɛne mpaninnie ne tumidie ne ewiase mu som mu atumfoɔ ne ahomɔne a ɛwɔ soro hɔ nom. Amen. Onua a wotie me, saa asɛm yi yɛkae da biara but ɛdu baabi a na yɛwerɛ action ɛwɔ saa asɛm wɔ ɛhu no nhyɛ daa nhwɛ nnwuma bi yie. Nea twerɛ sɛ no bɛ sɛ ɔka kyerɛ wo no sɛ ɛdi akyerɛ moma mo ho nyɛ den wɔ Awurade mu. Ahoɔden na ɔka ho asɛm no ɛsɛ atwa sɛ yɛn ho yɛ den Awurade mu. Ɛne sɛ yɛn ho yɛ den yɛyɛ ahoɔden sɛ yɛkɔyɛ macho anaa yɛkɔ pagya nnadeɛ anaa yɛkɔyɛ ahoɔdensɛm biara ba sɛ wobɛtumi agyina pintin wɔ Awurade mu a ɛgyina nnwuma bebree so. Nnwuma bebree so na bɛtumi ama wɔgyina pintin Awurade mu.
adenti na okasa se wankasa obegina wo wa ho di mu a me nua ba hwi ase sa se uka ohwakin kasem na oh se se ye di onyankopon ana ye fene se betu ye ho so na ye fene se ya ma onyankopon edi ya brabo so ya kwa nyine mu na ye gine urade mu se papa o se boni o se edin o emro twase yetumi gina ahoden mu urade mu ye ahoden dia masa enipa basa bedu hwamo basa wode wo ho etu onyankopon so na we gina pinti urade mu a e betumi edin kunim e wo asetna yewo mu ohwa Paul Efeso fuma humani nyina ofrasie ekasafa no mo bebre ho kwagye ho nanso ohwe chapter 5 verse 6 na okabibifa aware ho ebusua ejuma ewo chapter 5 ba chapter 6 we die okasafa oko a eda e kristofo yenim antwa se yekun debia meka se onipa etamfo ana emiensam pa ku de yehun se e obunsam so na ba ku nso e wiase na ba ku nso e yeyen ankasa ya yehun atamfo di poison say o cheche sanu mo wenyina munu to o ma ye hunu say menu menu tiasie na mboje die fusani na tachamada bobie mu die kisosum nu enye playground na mum na ye battleground so beku weni mu kisosum ma chese ugina pintin obi dia bonyum jwa pintin we urade mu so wo na tumi twesem mo se tro wasem no makoma mu na mamiri amfi na mo fa wo mogya no tro wasem mo makoma mu tin ne nyame asem ma no tro o wa koma mu na mamiri amfi esan se ne ne hunam ne mogya na enya wo onua ene sumutu sumatu fo pa ne di esi ene ti no se wan hu wo ma wo ye otamfo anaso otamfo na debia ba yamfom so woni ba se se if you don't know who your real enemies you will fight the wrong people with the wrong weapons se wo hu se o christian ya wa ba ye no o obi ana na ne nyi ho so ba ba christian ni mo debia ra ba twen wa ba ne side e ye satan e di wa hwini ya obetimi de no bi afa ne pe bi so ama wono o manya but se wa mo ni anda ho no mo hun sampa okuna ye o begina mu no enye onipa ko ne mo mu no e twa se ye ma ye hu eye din urade mu no na ho din tumi mu pebebre kumbi wo haye dia ho de ko an ema edi nkugu edi wan we na wo ko aso re na o se ai rade me di wechi ana ma ye kristo ni ache ana bui ade we ba etwi afa me so da bi eno na me kan ye no if you don't know who your real enemy is you fight the wrong people with the wrong weapons se penika se bi se hu kunku a erade onko emma but me wase me nu bie weni ewo efiso fo homa etinsien sama paul de ko ma efiso se akuna da ho no enye ize sa o sa efiso ku na nkasa de the goddess of diana ewo ho chese enoma ekoso tutrasem twamansem nyoma basabasa onji anji kristo ndi no bebre who disem na dia wo sa efiso kro no mo ente nyo bebre na solitia efiso asafo no the poor church a wari asem o church adwuma asɛm ɔkyerɛ nyɛ bebree no na ɔsɛ yɛfiri deɛ deɛ bɛdu so ne sɛ mema wohu sɛ wowɔ ko bisosum ɛnyɛ playground mmom ɛyɛ Battleford ɛnti me nua wotie me mmɔden ara sɛ wobɛtumi agyina pinti ɔwurade mu na afiri ɔkɔ no mebɛkyerɛ wo the source of our strength me ne wobɛyɛ saa kyɛkyerɛ no nyinaa mahu sɛ ampa ɛdu baabi a nyɛ yɛ yɛ hoɔden ɛna ɛsɛ yɛde yɛ nnoɔma nyinaa wo yɛ yɛ hoɔden tɔkɔ bi wɔ hɔ a wokɔ a ntɔkwahunu sɛ wogyae no nyinaa ma awurade because God rules in the affairs of men. Onyankopɔn ɛna ɛdi onipa asɛm nyinaa so na sɛ wogyina wɔ awurade mu a namare no adeɛ bi wɔ hɔ ɛba a ɛtwa sɛ wogyae ma nyankopɔn wobɛ so woanka bɛka sɛ wosuo nnipa no gyae ma no ankɔ ahom na ɔpɛne bi ka kyerɛ me sɛ the only way to answer a fool is to keep quiet. Sebi sɛ ɔkwasea bi ɛsɔre na wɔyɛ dede adidi wɔ atɛm ka nsɛm a ho hia ɔde ɔko bi a ɔde pɛ sɛ ɔne wɔko deɛ wobɛtumi de adi ne so nkonim ne sɛ anaa wode bɛbua no sɛ wobɛka wa no atom sɛ wɔka wa no tom ne woanka hwee ne wɔnya hwee wɔn ho a bɔn sɛ wobɛgyae ɔko no a wokɔ no ɛnti mekamfo rare yesu kristo ma wo sɛ ampa ɛfiri no ɛkɔ no ɛma ko no nyɛ woa woko mmom no deɛ ɛdi ka no sɛ ɔse be strong finally deɛ ɛdi akyire no wopɔn deɛ yɛyɛ nyinaa ɛnyame so asu no nyinaa no ɛfira sɛ yɛyɛmom sɛ yɛma yɛ ho yɛdin awurade no ahoɔden no tumi mu ɛnti yɛbɛkyerɛ wo kwan a anaa ne wobɛsusu kwan a ɛfa so a ɛbɛtumi agyina awurade no nahoɔden ne ne tumi mu na menim sɛ bɛboa yɛn ɔno a wotie me yɛwɔ nnwoma ɛna yɛ hɔ sɛ nnipa nyinaa hu bible sɛ nnipa nyinaa yɛ bɔne ɛnokorasɛm ɛna no adam bɔne ɔkɔ yɛ nti aka nnipa nyinaa na bɔne nso nakɔtua wɔ hɔ bɔne akɔtua ne owuo nti ɛma owuo abɛda nnipa so na ma onyankopɔn babɛdom yɛn bible sɛ berɛ a yɛda so yɛnobɔyɛfoɔ no onyankopɔn yɛ ne dɔ a ɔdɔ yɛ kyerɛ no ma kristo bɛwuo gye yɛn ɛne nti no obi biara a ɔde na no bɛpɛ mu na wagye ne fon so atom sɛ ampa meyɛ ɔdebɔneni ɛnokorɛ meyɛ adam nana ɛti kristo fa mfon so kyɛ me na fa sɛ mekra a magye nkwa no bible sɛ de wobɔ yesu din biara wobɛgye ne nkwa nti mekafo saa asɛm mu a sɛ bɔ yesu kristo din ɛnɛ na nkwagye ɛbɛyɛ wo deɛ nyame nhyira wo nyame nka ho sɛ wotie nkwa asɛm asɛm firi Lifeword media ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn ɛmsomfo akwaefoɔ name ne wotwa asɛm The telephone number is 0244-869499. 0244-869499. I bet for video so answer so bet me a Facebook. Ah, bet me home. Bet me a testimony message and I be beer. Ah, so my baby, I will be a bet me a boy. I send me for media ministry. And I'm sure I'll say, bye bye.